Villain of discipline, I talking this meme. Sleti shia squeaky was kwenye your big screen. Na saka ching ching, na funya big things. Kaz, nye wad ones, I'm ni shush meme. Mini striker mwenye kiwi oku itikisa nyav. Mini fighter ka olimbiun kwa shikisha dab. Taita mwenye mbio zisomiza puff. Kama baso kona mlio kinita mie na rap. Nanki tema 16. O hata nyingi bars na rushiwa G-strings. Shilinga hata bras. Mixa shango nyingi applause. Pitch and pambi mdingo flows. O tembo kona king of flows. Like babi wa chape pa. My bling bling. Mi waga spring divani. Mijama didin. Kichwani mengi saa. Na napo wewe. Naona macho ya chin chin. Kama msa kwa kingpin. Mina hason twin twin. Haters wana nuna waisi ya legeza. Man, o pas kupuzo kama hauna chakpoteza. Na hata kani fedha nyingi nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika. Naikumbuka shida mavumba nkishika na asafisha lonchafua. Walono mbea njaa na alisha na kwenye nyu. Walona ngusho loliza na fute chozo. Walono dhulumu wakinkopo analipa of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kinacho kusongesha mbele natua. Sure. Kwani haujawe kugomewa na begza gari pindu kwa mlimani. Au kwenye speedy kari na viginge vionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mdaifu kukere yoni weakness. Mambo yaje bila force hivyo kipozo tanywea. Na kwangu uhuru so chochote kautomusu kosea.